不好啊，啊哦，
他妈的！
听美歌，
今夜很累就啊，你没工作啊。Siwezi bila wewe, my baby, my baby. Wakeshwa kiroga na kuwagua, titnachojua. Anaitubariki mwenyezi, mwenyezi. Yananipa mapenzi, jema. Yana raha yake, jema. Utamaliza tenzi, jema.Mtenga wake hey, hey, yeah. Ananipata mtamu
Asali
Kwake natolewa
Dosari
Moyo nindishi ham Mina yepamba Baby nunca te dojare Let me be your side Be my side Mimi nawepa kamelele
Let me be your side Be my side,
oh Hey, yeah Oh, oh, yeah Penza lisumi kwa vitabu Eti kukariri malezo Wangu wamefata ustara Na mekidi vikezo Kishi ni mkimba tarabu Mamitawi kwa mchezo Kwa raha zetu atunata Yehudi mindyo chetezo Yomana Nani una nane neba Yomana Ananipata mtamu
Asali
Kwa kena tolewa
Dosari
Moyo nenishi yamu Mina yepamba Baby nunca te dojare Let me be your side, be my side, oh Mimi na wewe paka milele
Let me be your side, be my side, oh